Abasubuza abegatira mu kibiina ki Kampala City Traders Association Kasita balaze okutya munnongosereza gavumenti z'eyagala okukola mu mateeka g'emisolo kiyite Tax Amendment Bill mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026 tikino kyakosa bizinesi eziwerako mu ggwanga. Ssentebe w'ekibiina ekya Kasita Haji Isa Sekitto agambye nti omusolo ogw'ebitundu 10% gwe baagala okuteeka ku masimu n'enkola endala eza digito saako ogw'ebitundu 6% ogw'ebisanyusibwa entertainment gwakukosa emirimu egisinga okukolebwa abavubuka mu ggwanga. Ng'ayogerera mu lukungaana lwa bannamawulire ku offices za Kasita mu Kampala, Haji Sekitto ayogedde ne ku misolo gye baagala okuteeka ku sukaali, butto, ebikozesebwa mu kuzimba saako omusolo ku pikipiki. Asabye ababaka ba Paalamenti okwetegereza emisolo gino nga teginnayisibwa. Sekitto ayogedde ne ku musolo gwa kiro ogw'engoye n'agamba nti bagezezzaako okusinkana omukulembeze w'eggwanga ku nsonga eno wabula nga tabayambye.
Tosobola kubanga gwe pulezidenti omu oyinza n'okuba tosuubulangako nga ffe abasuubuzi wenna tukuŋŋaanya emyaka etaano nga buli mwaka twekalakasamu waakiri omulundi gumu olw'ensonga eyo n'olowooza nti tuli baguba ddalu. Ne gye saasemberanga nze kennyini bansaddeko empingu nga nwanyisa musolo gwa kiro ku ngoyi ab'ebyalaani abatunga kakati omanye ekikolebwa bo baamwesonyiwa bakwata kasente bateeka mu factory zinezikola ne bayisiza kakati naffe gye tuba tuteeka tukukuse. N'olwekyo tubeere honest nti bwe twali tukola amateeka gano Muzeeyi Museveni na kimulumiriza ne twasembyeyo okuba nayo mu October last year ne mugamba Muzeeyi ensonga y'omusolo gwa kiro eno gwagiremezaawo nayo otusse giveeko kuba n'abakungu bo bennyini bakiraba nti ensobi naye bakutya lwaki okkiriza abantu okutya ate nga be bawa buzibu kati fe katukuwabulire bwereere.